I want to keep you, I no go let you go. Nisha funga na zipu, kwingine nisha sema no. Acha nikusifu, uzuri wa nyumba cho. Na ulivyo nadhifu, sipati vidonda vyako. If you leave me, I go die my baby. Na ukinipenda, taji die my baby. Oh, 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 oh. Na komana za kukachiri.